It's Bob Maneke.
Ni maradufu upendo wako umenifaa. Ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika, hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby girl.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe. Nitacheza nawe, nitaringa nawe.
In case you don't know.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kenachosha usimind, neza kaa kwa couch. Ni try kukuimpress ata smile baby angalau. Na tunatesta it down, tunairun walai. Maheto na kesho akitry kubring ulover down. Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikuogopeshe kisound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Nighty kwa special surround sound, movie loud, do be loud. See you aloud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist.
Resist.
I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Touch it, can I wait? Touch it, can I wait? Nasema mi, najivunia kwanuwe. Mafura unayo nipa, nipa darling. Nasema mi, najivunia kwanuwe. Kwa furaha unayo nipa, nipa baby.
In case you don't know,
tacheka nawe, tacheka nawe.